Ava kugumu vya njigiriza wasabia government ya Uganda yeyongere amanyi mkwagazisa abana abatobu hii ya obutambulira ku teknolojia kibasobozesa okuvuganya kufuga nyobulungi mchisawe chevye milimu jetololera kubu hii ya wabadenga yogira keri ya baiza wakungani deo kusumedo lia Kaboja International School okuvuganya mu masomo omuli okupanga ebyuma bikalimagezi omuli computer and roboti amyuko omukuliza olukiiko lwa Buganda olukulu era omu kubatandisa ba Kaboja International School wichiti waja imedirwasa agambi nti abaiza beta bimu mpaka zino balaze nti Uganda inaba nabitone nga beta agakuwagirwa
rubogira roboti ebera nga umukuru okuyigiriza abaana basooka ne bayiga ogatta ebyuma kigamba bagatta zino numbers then bamaluzigatta ne balaba ennamba ezo zivaamu ki oyinza ogigatta nevaamu omuntu kati omuntu oyo ate n'omukozesa okola ki oyinza ozigatta ne zivaamu emmotoka emmotoka eyo nekola ki neggwa kati robotics zajja nefuka robotics naye nga kwegamba ekolebwa etya kati abaana bano balina okuyiga wani kibatraininga mu buwonvu okulaba kubeera bulambulukufu.
Owekitiibwa Haji Ahmed Lwasa ategeezezza nti singa minisitule y'ebyenjigiriza ewa omwaganya abayizi ne mu masoso g'ebyalo ne bagezesa obusobozi bwabwe Uganda erimu abaana abayiiya ennyo nga mulimu n'abo abalina obulemu ku mibiri ate nga balina obusobozi okukyusa ensi eno. Meron Kenyangi omutandisi w'ekitongole ki Next Gen Recycling Restyling Uganda agambye nti mu myaka egijja tewagenda kubaawo nkola ya kugaba mirimu okusinziira ku mawanga okujjako eri abo bokka abalina obukugu mu bya tekinologiya n'obuyiiya.
Ajja kugumuwa naye tajja kugusustaininga lwa nsonga nti ability to command those machines to execute. Era gye tulaga atayina computer knowledge, atayina obusobozi obw'okukwatagana ne banne, era tayina kifo mu fourth industrial revolution gye tuyolekera.